Praise God, praise God, praise God. Egyanom ne nanom ne yenuanom. Ne Kristo abusua kronkron a mo wiase nyina. Apostle MCSC do ene Apostle JW de Kujo abusua no. Enam ama eso eda otumfo nyankopon asekese papa 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 ewo ne nkwagye a ode abrɛ ye busua no ene ye nyina mpa ya ye boye na onyame etie na wagye mba elder Emmanuel Kujo national deacon a owo South Africa agenesi nipa bonifo no ensem yeda onyankopon asekese papa 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 ne fe so ya fasa akwen so so etutum de kada chairman ene executive council national and area heads asofuku ene presbyters ena asorema ya chief of pentecost asorema wo wiase nyina ene nsore nsore wo wiase afa na nyina na ho nyame ahotefo a mo wo wiase nyina moti ya ho chire ayekom na yede moti enka no modem pipe bo ne akonche edima aye a ene de itumi eka ese nyame no nyam se nyame na mo mpae bo no so ama yemba ne yendofo elder Emmanuel Kujo oy national deacon ewo South Africa no nyame ajeno de ne nkwa che no awobeka yensa yedamu nyina se onyankopon entie obi biara empire bone ne sufre na onye esenchere ne ema ankura ankura biara ohia se onyame ye esenchere ne mano ye damase 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 asedane nyina enkome nyankopon na enkamu nyina ewo ye urade ene ye agenkwa yesu dima de amaye ne de maye mana efe maye mana abroso nyame shiramo amen.